بوتين ayaa tagayashiisa u sheegay inuu u arko doorashadu inay tahay mid dimuqraadi ah wuxuuna meesha ka saaray kuwa dhaliilay codbixinta waxa ina hor yaala howlo badan oo marka la isku daro cid kasto oo doonaysa inay cabsi geliso nacaburiso cidna waligeed kuma guuleysan taariikhda haddana ma guuleysan doonaan ayuu yiri Putin doorashada 3 maalmeed ee bilaabatay jumcihii ayaa lagu kordhiyay xukunka Putin ee 24 sano waxana ay ku dhacday jawi si aad loo maamulayay loona adkeeyay amniga kuwaas oo sidoo kale aan loo ogolayn in ay dhaleeceeyaan madaxweyne Putin iyo dagaalka uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin Ukraine natiijooyinkii soo baxay ayaa gudiga doorashooyinka waxay ku sheegeen in madaxweyne Putin uu helay 87% codadkii la dhiibtay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in musharax shucuuciga Nikolai Kharitinov uu galay kaalinta labaad isagoo helay 4% wax ka yar halka Vladislav Danakov uu galay kaalinta saddexaad doorashooyinka sida iska cadmaa kuwa xor oo xalaal ah marka loo eego sida Putin uu xiray dadka ka soo horjeeday siyaasadiisa isla mar ahaantaasina uga hor istaagay kuwa kale inay la tartamaan ayuu yiri afhayeenka golaha ammaanka qaranka aqalka cad sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbadiisa habeennimo ee axaddii waxa uu ku sheegay in Putin uu noqday mid qabatimay awoodda ma jiro wax sharci oo uusan sameyn doonin si uu u sii dheereeyo awooddiisa shaqsiga ah ayuu Zelensky warkiisa sii daba dhigay xogeyaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa dhaleeceeyay codbixinta oo uu sheegay inay jirtay doorasho kale oysan dadku qabin iyadoo sidoo kale aysan jirin kormeerayaal madax bannaan oo ay sameeyaan buu yiri ururka amniga iyo iskaashiga Yurub tani ma aha sida ay u egtahay doorasho xor oo xalaala ayuu Cameron barta X soo dhigay Shiinaha ayaa u hambalyay Putin guusha u gaaray isagoo uu muujiyay xiriirka istaraatiijiyadeed ee labada waddan waxaanu si aad ah u aaminsanahay in iyadoo la raacayo hagida istaraatiijiyadeed ee madaxweyne Xi Jinping iyo madaxweyne Putin in xiriirka Shiinaha iyo Ruushka uu sii socon doono ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lian Chan oo warfidiyeenka la hadlay kadib codbixinta hoggaamiyasha Kuuriyada Waqooyi Honduras Nicaragua iyo Venezuela ayaa sidoo kale fariimo ay ugu dabaaldegayaan uguna hambalyeynayaan guusha Putin diray